Yeah.
BBC once again.
Le plata o plomo. Ego versus confidence. You know what I'm saying?
Watu wanachanganya ego na confidence.
Moyo nyumba ya maneno na huu mdomo ni mlango kama ukwemo. Acha majaji wa malizane na msando. Mana unaweza sema jambo ukajikuta umeteleza, ukatekwa, kifatacho ni kufa au kupotezwa. Waliodai mkopa moja wako wapi? Kumbe waoga, wala sio masoja. Ghafla wanakutupa wakibeza, wakikupa dili zao ukazungumza Kiingereza. Wanakuzunguka, jina linafutwa. Ukija kesho kutwa unaambiwa kadi ya benki ilimezwa. Ndio maana napendanga kwenda solo, deep underground, more than 100 feet under kama Apollo. Ni karama ya Maulana, young black and gifted. Sio nyeki za silana, damn walking twisted. Member wa nine alignment movement. Nam, acha bari minyuke, wanangu wavuke sham kama Moses. Sio nabii Musa wanuruli, tuko pande zetu sombe ukitukuta kwa shughuli. Kama kustream live kule Mbezi Magufuli, amini opobo. Tumeishi bila shobo za vitobo, bwa mdogo usicheze bali unga robo. Hold on. Malaya online, bitch, where you call from? My papa was a player, so he taught me how to roll stone. Here's the truth, nigga, be told wrong. My nuts got hoes licking the ball home.
Kwanza huko mtani, got a love, na niko respected. Tunapos mama hawa smami, mafala, na kwanga rejected. Mchezo ni na dribble na na dominate. Wow, mana wakinona wana complicate. Wow, mchezo ni na dribble na na dominate. Mana wana changanya ego na my confidence. Wow.
Utasikia hivi uyo unju kwanza anajikuta nani wana usta. Kuto wanakwaza wakikutamani na wakwaza. Mrembo mamushka kikuitahani. Mamadha mashuga mami na kuanga kavita flani. Eti na jimuamba fai. Awajui kwamba time ni ya SGR. Anendaje sambamba na shambalae sisha uriki. Wanadai na data na cha Malawi. Kumbe niko hivi tangu Masanja na Kambarali. Kezi nyingi sana bimkubo ujakuza boya bali kichwa. Chenye vifungu kumuza loya. Amani kwa bone love kaka weni zaidi ya menta. Wakati niko mchanga ulini feed kapla center. Taarifa za kutosha, maarifa ya kunyosha kwenye battle rap. Wala somi sifa na kuchocha. Wananita mjibuni jango boy imstuni. Hata sipotoa kazi wana shiba kwa kuonja. Tuzo zenyewe wanashinda kwa kuhonga. Domana zina pingwa na kupondwa. Kindwa na songeshwa zipotee siku. Hatuwezi fanya business na unju. Kwanza ni mbishi na egotistic. Kumbe ni confidence ndo inayowatisha kiasi kwamba wanasita kuconsider my competence. Kama bidhaa na eneza to every continent. Sahi nataka pesa tu so tena compliment.
Mwazo kumtana gada love na niko respected. Tunapos mama hawa smami mafala na kwanga rejected. Chizo ni na tribu na na dominate. Wow. Numana wakinona wana complicate. Wow. Chizo ni na tribu na na dominate. Numana wana changanya ego na my confidence. Wow. Ego na my confidence.